waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Golaha Australia ee ururka shaqaalaha ayaa bilaabay olola ay kula dagaalamayaan kor u sii kaca shaqaalaha kashwalka ama kumeelgaadhka ah ee baryahan dambe soo batay, iyaga oo ku hiranaya in ay shaqaaluhu ay helaan heer wanaagsan oo dhanka noloshooda ah. Wax ka badan 20 million oo Australiana ayaa lagu wadaa in ay yihiin shaqaale kumeelgaadha, iyada oo ay taasi weheliso in ayna jirin qeexid la isku raacsan yahay oo loo hayo macnaha kashwalnimada ama shaqada kumeelgaadhka ah. Qiyaastii 40% dadka kashwalka ku shaqeeya waa dad da'doodu ay u dhaxayso 15 ilaa 24 sano, wax ka badan kala bartiradaasna waa dumar. Golaha Australia ee ururka shaqaalaha ayaa codsanaya in qeexid tafatiran loo sameeyo kashwalnimada, iyadoo ay tahay in damaanad la siiyo in dadkaasi shaqaala joogta ah loo wareejiyo 6 bilood gudahood isla shirkad marka ay ka shaqeeyaan. Xogayaha ururka shaqaalaha Sally McManus ayaa tiri dhibaatadu waxa weeye haatan ilaalinta xuquuqda dadka shaqaalaha ah ee arrintaasi ay saameysay.
Do we want to have a country where we've got more than half the workforce in insecure work, where your own people are so stressed because they're in casual work?
Ma doonaynaa inaan helo waddan kalabar shaqaaluhu ay hayaan shaqooyin aan sugnayn, iyadoo dadkaagii ay walwalba aan ku nool yihiin sababtuna ay tahay in ay kashwal ku shaqeeyaan? Mustaqbalkooda ma qorshaysan karaan, dayn ma heli karaan, xitaa ma ay oga goobta ay maalinka xiga u shaqa tagayaan? Waxa ay sugayaan in ay fariin qoraala helaan, mase waxa aan doonaynaa bulsho sida adduunka ka jirta dadku ay haystaan shaqo ay ku xisaabtami karaan, ayay tiri Miss Sally. Ururka shaqaalaha ayaa sheegay in waqti la soo maray shaqada kashwalku ay ku koobnayd oo keliya shaqada tafaariiqda iyo sidoo kaleete shaqada hoteellada laga shaqeeyo, balse waxa ay dhaheen waxa ay ugu yeedheen kashwal beeneed ayaa isagu ka qayb qaatay in wax ka badan kala badh shacabka Australia in ay galaan shaqo aan damaanad lahayn. Sally McManus ayaa tiri waxaa loo baahan yahay in xuquuqda shaqaalaha la ilaaliyo.
Our rights aren't strong enough. Employers are able to call people casuals, fake casuals, when they're not casuals. They tell them to go and get an ABN number.
Xuquuqdanadu ma laha awood ku filan. Meheradlayaashu waxa ay awoodaan in ay dadka ugu yeedhaan casual, casual aan waxba ka jirin oo aynan ahayn. Waxay u sheegayaan in ay soo qaataan ABN numberka marka ay si dhaba u shaqaalaysiinayaan, waxayna ka dhigayaan shaqaale la kiraystay keliya si ay u yareeyaan miisaaniyadda ka baxaysa iyo shuruudaha saaran. Dulduleeladaas dhammaan waxay u baahan yihiin in la xiro si aan u hubsanno in aan mar kale hananno shaqo wanaagsan oo toosa, ayay tiri McManus. Ms. McManus ayaa tiri waxa ay u taalaa Ra'iisul Wasaare Malcolm Turnbull in uu hubsado in Australia ayna u kala bixin dad xaq u leh fasax lacag la siinayo iyo kuwo kale oo aan arrintaasi haysanin. Afhayeenka mucaaradka ee arrimaha shaqaalaysiinta Brendan O'Connor ayaa yidhi shaqada kashwalka waxa ay hoos u dhigaysaa shaqada iyo ammaan gelinta shaqaalaha, iyada oo culays badan saaraysa helidda deymaha, isagoo intaa ku daray in ay dadka seejinayso fursadda xaq u yeelashada fasax ay mushaar leeyihiin.
Yes, we need to have a component of casualization in the labor market. It deals with peaks and troughs.
Ha, waan u baahanahay in aan suuqa shaqada ku haysano qayb ka mid ah kashwalnimada ama shaqada kumeelgaadhka. Waxay wax ka qabanaysaa waqtiga culaysyada shaqooyinku ay jiraan. Shaqada joogtada ah ayay buuxinaysaa markii loo baahdo, balse waa in ayna Australia ka noqonin shaqo joogta ah, ayuu yidhi O'Connor. Dhankiisa, Stephen Smith oo u hadlay gruubka warshadaha ayaa ku dooday in fikradda xakamaynta shaqada kashwalka ay tahay fikrad aan caqli gal ahayn, isagoo sheegay in wax ka beddelka hadda la wado in ay dhaawacayso shaqada iyo bulshoweynta. Mr. Smith ayaa intaas ku daray in sidoo kale ay saameyn weyn ku yeelan doonto qorsheynta dabacsan ee shaqada.
Imposing restrictions on casual employment will have a big impact on employment levels. It'll have a big impact on business and the
xakamayn ku soo rogida shaqada casualka ah waxa ay saameyn weyn ku yeelan doontaa heerka shaqaalaysiinta waxayna saameyn weyn ku yeelan doontaa ganacsiga iyo jidka qorsheynta dabacsan ee shaqada ee dadku ay u baahan yihiin ayuu yidhi Smith Labourka ayaa ku balanqaaday in haddii ay ku guuleystaan doorashooyinka in ay kulan la yeelan doonaan ururka shaqaalaha iyo meheradlayaasha inta ayna gudagelin qeexid rasmi ah oo lagu sameeyo shaqada casualka iyo sharci ka soo saarida shaqada casualka iyo sidoo kale goorta qofka shaqaalaha loogu yeedhi karo in uu yahay casual. Waxaa kaloo ay Labourku sheegeen in ay u kuurgali doonaan qorshaha ay ku rabaan golaha ururada shaqaaluhu in ay meheradlayaasha ku mucaaradaan diidadooda ay diideen dadka casualka ah in loo wareejiyo shaqaale joogto ah 12 bilood marka ay ka shaqeeyaan isla hal shirkad.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.